like I want to. Mash up the equator. Lost boys in the building. Lotu nafungua kitabu
30, 33 mbado.
Sema yote. Maliza mnyonge.
Tushachoka. Tushachoka na machocha. Tushachoka. Tushachoka na kuchochwa. Tushachoka. Tushachoka na kuchochwa. Tushachoka. Tushachoka na machocha.
Na MP.
Tushachoka. Tushachoka na machocha.
Na MCA.
Tushachoka. Tushachoka na kuchochwa.
Na government teams.
Tushachoka. Tushachoka na kuchochwa.
Wapi energy.
Tushachoka. Tushachoka na machocha.
Tuko frontline, BBC, Gen Z, wanangoja crisis. Ndoto nike uko NGC. Chunga kupata diki pofa kona site la scene. RIP to Ojuang, we are back like karma, receive. Op ana empty magazine. Pande youth, rideni za M16. Watch me confess, children becoming cows. Tushachoka, CBC, kujana ni moshi bado gavaina tutia gas. Bigo polo ngili, east side la president. Nite mana boss, manusione dread uniteras. Mayutu wana pass plus, gavani kuongeza tax.
33, tukoko ground, na badua tustuki. Letter za kukam, toke teke kama nduzi.
Kama nduzi,
tushachoka, nezi upuzi. Yuki nimeba ndogo, na kufanya mbuzi. MCA, MP, sitambui. Jwadi mimi, najua mnijui. Politician Bwakni, ye ni gui. Tamni jamo, engine ndia kitui. Kuja CBD, uche kitu na do what. Fully bad jenzi, kwanga very hot. Ambi ulimwesha kikama request fault. Kwanga genji, machaji wako on point.
Maliza mnyonge.
Tushachoka. Tushachoka na machocha.
Ati, youth for youth.
Tushachoka. Tushachoka na kuchochwa.
Vijana tushikane.
Tushachoka. Tushachoka na kuchochwa. Tushachoka. Tushachoka na machocha.
Ama MP.
Tushachoka. Tushachoka na machocha.
Ama MCA.
Tushachoka. Tushachoka na kuchochwa.
Ama government.
Tushachoka. Tushachoka na kuchochwa.
Wapi energy.
Tushachoka. Tushachoka na machocha.
Nina flex kama cheese, itabidu sare wizi. Youth for youth, taki mabombo madwanzi. Ukibanja sana salamu. Ukilia haki Subaru. Na bado tunadedi kwa mkono ya mambaru. Shida ni bala na kaza kakala. Maisha ndo ina start na nikesha kuwa bala. Mkono ya mzazi kuniombe ya jajari. Mema one thing hata kupiga kiswala. Ogopa madansi na swara. Tuna madwa easy kaswara. Mayutu chalala, remember kusimama. Tunachanga ndiyo sima iweze kusimama.
Tuki strike wana bududum. Youth for youth keto tunataka mukuchu. Situ kisofa wanalipuka mandukulu. Kushiki ndugu gofa ni ya mandugu nugu tu eh. I can't tell out the tail lies. Wata kuja area na makera. Yetusa wana tukera. Youth wapige wanchueza. Nuka tisika nikisikia sauti ya Mr. Speaker kwa speaker. Either rich ama broke. Jege na kiglocka nafanyu meze rock. Mina tipo mato nikitintu wana talk.
Maliza mnyonge.
Tushachoka. Tushachoka na machocha.
Ati, youth for youth.
Tushachoka. Tushachoka na kuchochwa.
Vijana tushikane.
Tushachoka. Tushachoka na kuchochwa. Tushachoka. Tushachoka na machocha.
Ama MP.
Tushachoka. Tushachoka na machocha.
Ama MCA.
Tushachoka. Tushachoka na kuchochwa.
Ama government.
Tushachoka. Tushachoka na kuchochwa.
Wapi energy.
Tushachoka. Tushachoka na machocha.